sujawi biruti irarangiye
mugenzi wanjye shikama fuka musenge mazure rika fari
thank you.